nikiwa bado kwa tumbo. Before mjue mother lisikianga wimbo. Ilikuanga spiritual, supernatural. Alijusuda na kuja kama El Nino. Kalamu yangu ikabarikiwa na wino. Hayezi isha, hajui mwisho. Najua the mission, nendaga the vision. Na hiyo Kenya naivanga kwa shingo. No, no, so simple. Hatunanga maringo. No, no, so simple. Kitoka, kitoka, kijiko. Kenya number one again we go. Number two na pia 3 and 4. No, no, no. Toka, kitoka, kitoka, kijiko. Kenya number one again we go. Number two na pia 3 and 4. Toka, kitoka, kitoka, kijiko. Toka, kitoka, kitoka, kijiko. No, no. Likuacha baby form univalishe medo. Before mjue nilijua siku seto. Nikeka grind yangu on another level. Sauti soul unajua presidential. The security yangu ninyiwa too special. National treasure, sentimental. Kushow up no mana wino wanga simple. Kushow up no mana wino wanga simple. Toka kitoka kitoka kijiko. Kenya number one again we go. Number two na pia 3 and 4. Toka, kitoka, kitoka, kijiko. Kenya number one again.